another new intro for show.
Intro for show.
Mr. Man,
Mr. Man,
Chireshana.
Big C,
Big C,
from Amplify.
Noah Rams.
Turabamona baresa no kuyabaya
Chireshana
Century Classic Music
Chireshana
Somole Faleshana
Chireshana
Somole Faleshana you
Chireshana
Somole Faleshana
Chireshana
Somole Faleshana you
Chireshana
Nashangara pigi wa simu kutoka Zanzibari Mtoto yona kata kiuno mbona metokea wapi Lakini sina watubata lakini mbona niko busy Kwanu anifanya busy Ebu kata kiuno, ebu kata kiuno Kwanu anatokea wapi mbona niko busy Angijizo anakifanya mi niko busy Mbona uchaki watubati mbona na maisha Mbona kitambo na wakirish Lakini niku watubati lakini sina watubati Mtoto nakata kiuno, ebu kata kiuno Ebu kata kiuno, ebu kata kiuno Jo taratibu chini, jo taratibu chini Ebu kata kiuno
Somole faleshana
Chireshana
Somole faleshana you
Chireshana
Somole faleshana
Chireshana
Somole faleshana you
Chireshana
Jede kwa fepaste tindore sheko Narole shameso yove narole sha Imitanzo shove natina Hero narole sha kwena champa pusha Hero futi mwanjuri mungeli Uliwe mwanji mbola mo malaika Ifintu mwana fisuma Unwanesh mwa minji pusheko Mwanjipari mwende filo kubiliva Nana milole sha chile mpa pusha Oro mwuri mwavele nde mwana mwefisuma Leti nkane, leti mbezi
Tomole paleshana
Chireshana
Somole faleshana you
Chireshana
Somole faleshana
Chireshana
Somole faleshana you
Chireshana